urumva ndavuga nti kuko warambwiye uti mbese waramsabye uti ndashaka imfashanyo hanyuma ndakubwira nti nta mafaranga mfite nawe urambwira uti icyo nabona cyose bishirira aho ngaho nyuma yaho rero ntekereza nti nubwo yenda umuntu yabona gatoya baravuga mu kigande ngo akatono kazira mu maso ariko ntikazira mu kanwa noneho urumva noneho rero no ngo agatoya kazira mu jisho ntikazira mu kanwa noneho rero niko kuvuga nti oke yenda nyuma yaho ntireka mubaze uko amazina yakoresha kugira ngo yenda nubwo umuntu yabona idolari imwe aba yayimwoherereza ni icyo ngicyo noneho rero kuko
uko mbanye n'abantu cyangwa uko imyumvirange imeze
ya
iyo dosiye yarangiye tukayirangiza mu kwandika imbuti iyo utanga ibisobanuro wowe wavuze uti amazina ukoresha aho ngaho ni ayahe nkaho urabaje nkaho hari indi gahunda tugifite tugikomezanye yo kujyanye wenda n'ubufasha niyo mpamvu mu kukwandikira imbere nakubaze mbese hari amapawundi wenda kohereza ko mbaze amazina nkoresha hano impamvu nabyanditse ni uko nzi ko wamubwiye ko ubushobozi ari ntabwo noneho bitewe n'uko nzi yuko abantu bavugana nabo inshuro nyinshi usanga hari abantu baba bashaka kumenya imibereho yanjye cyangwa amazina nitwaho ndi usibye ko niyo nayavuga ntacyo bashobora kuntwara kuko kuvuga amazina ntabwo bisobanura aho umuntu ari ntabwo uzi ko ndi muri Nairobi cyangwa ndi mu giturage basi nibona bano mpamvu nakwandikiye gutyo kuko ni ibintu umenyereye ni ibintu buryo umuntu ntatinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo ni ibintu usanzwe umenyereye kandi no kuba nagushubije nagize neza kuko ubundi nashoboraga kwitegekera nkakwihorera
ya noneho rero urumva igituma nabivuze gutyo mbese nabajije amazina ni uko abantu bamwe rimwe baba bashaka gukoresha ayandi mazina nubwo yaba atari ayawe ari uy'uwundi muntu uwo washaka yenda kuvuga kugira ngo abe yahisamo oke icyo rero ni icyo ngicyo ariko noneho biri ibyo wavuze ngo uramenye ngo gutata kugize gute ngo ugiye kunyandikaho idosiyo rwose muvandimwe ushaka kugira icyo wandika nta kibazo ntabwo nkubuza
duhanganye n'imbaraga umuntu ataza aho zituruka
yego
noneho yewe igitangazamakuru mfite ndikoresha mu buryo bwo gusenya umuntu uwo ari we wese ukora ibinyuranye na sosiyete cyangwa kominote y'ubwoko bwacu turimo cyangwa duharanira
ya
ni ukuvuga ngo kuba nakwandikiye gutyo nawe ugomba kukwandikira kugira ngo ndebere reaction yawe kuba uhamagaye no gutanga ibisobanuro bigaragaza iyindi shusho ariko iyo utaza guhamagara nanone byari kugaragaza iyindi shusho ni ukuvuga ngo nanjye nk'umuntu uzi iyo imikorere yo kuneka mfite uburyo nanjye ngerageza umuntu nkamureba ko uwo murimo awukora cyangwa atawukora
ya
ubwo urumva kuba nakwandikiye no kumuhamagara kuba tuvuganye that's fine ibyo birasobanutse
ya nyine birasobanutse nk'uko ubivuga ahubwo njyewe gituma ngo uhamagaye urumva cyari ikintu kimwe kukwizeza nkubwira nti muvandimwe wakwiyandikira byose ibyo wumva ushaka kuri njyewe nta kibazo mbese niryo jambo nashakaga kukubwira nzi yuko
kwandika ndamutse mbonye amakuru y'impamo kuko niwo murimo nkora nta cyambuza kwandika kuko nta mpamvu nimba igihugu cyacu kirimo ibice bibiri cyangwa bitatu kandi tuba turi abavandimwe ari ubwo buvandimwe abantu bakaba bahigana amanywa n'ijoro noneho wasobanura ute uyu munsi wa none yuko umuhungu wa kagame uyu munsi afungishije ijwi ijisho ayivana icyomoro kubera ko ari inshuti n'abanyamagambo ufunze
urumva no ibyo ngibyo nta
nimba umuhungu afungishijwe ijisho kubera umuntu w'umukoroneri w'inshuti ijisho yafunze noneho utekereza rero abatari abavandimwe bimeze gute
no iki kivuga nicyo urumva iki kivuga nicyo ariko rero
ibyo nyumva nta nyungu bite kugira ngo mbe ntaguharabika nari neza ko ndi kinyamakuru gifite imbaraga gifite abantu benshi ariko niba itaza kumpamagara ni ukuvuga ngo wari kuba wemeye ibyo navugaga ntabwo nagushubije wari kuba ubikomfaminze ariko nimba umpamagaye ugatanga ibisobanuro nta mpamvu ubwo kwandika inyungu mfite ni izihe inyungu mfite nubwo ibyo naba nanditse byaba ari ukuri kandi noneho abantu bashobora kubyumva bamara kubyumva noneho mbamburira abantu kugira ngo birinde umuntu wese mubi dushobora kumenya ni ukumwandika kugira ngo abantu bamwirinde abantu babashe gukiza ubugingo bwabo ntabwo rero uburyo bwa business umuntu aba akora kuko ntabwo ari amafaranga nkorera ni mu buryo bwo gufasha sosiyete nyarwanda kugira ngo nibura abantu bari bagerageze kwirinda bamenye yuko hari abantu aba n'aba n'aba bakora umurimo uyu n'uyu abantu bakirinda abantu kuko ibi bintu turimo ni ibihe bibi
ya ibyo uvuze nibyo
so kumbwira aho nandike menya ko ari umurimo wanjye nkukoze imyaka igera muri ine
oya mbese ko
umurimo nkora ariko tugomba no kureba n'ibyo ngiye kwandika bifite inyungu ki kuri sosiyete nyarwanda bifite imbogamizi ki kuri karuranga nanditse ese amakuru mwanditseho ni ay'ukuri ni ukuvuga ngo ngiye yunganira n'umuntu uwo ari we wese mbanganira nawe niteguye ko ashobora kuba ari indasi kandi nkorana nize nk'ibintu byose navuganye nawe ku buryo ushobora kubikuramo inkuru nkamenya ko ari intasi cyangwa atari intasi ushobora no kumenya ko ari intasi ariko nkamwihorera
ya no icyo nta kibazo nyine kubera kuko nabonye no ntabwo narakaye urumva kuko iyo nza kurakara sinari gusubiza imeri yawe iyo nza kurakara sinari kukuvugisha urumva ahubwo urumva ahubwo jyewe
ya nabonaga kubifata ariko ubunye maze gusoma imbere nyandikiye noneho mbonye mpamagaye ndavuga toke reka nyifate noneho tuvugane kuko karuranga ibintu bimeze nabi niba umuntu nka mutaboba wari ambasaderi wabaye ambasaderi akabita umwaro ni hehe na hehe na hehe uyu munsi afunze niba mary barina na by'abagambo umugabo n'umugore bafunze abo babafungana abavandimwe baraziranye barakoranye barakuranye mwarakuranye mwakoze mwakuriye ku murenge umwe noneho se ngewe majeshi tutaziranye utazwi aho akomoka urumva kungira n'abari ibintu atari amasegonda
none ibyo ndabyumva urumva ibyo ndabyumva
ikindi cya kabiri umenye yuko ndabihigwa ndabizi ndabihigwa kuko ndi mu bantu bafite ikinyamakuru gifite imbaraga ndi mu bantu bafite amabanga ya kiriya gihugu nakoranye n'intasi z'u rwanda ndazizi zose hafi ya zose ndazizi nasenye umurongo wabo mu gihugu cya kenya nasenye umurongo wabo muri kampala uganda ni ukuvuga ngo ahantu ngeze nk'ahabasanga imikorere yabo ndayisenye ni ukuvuga ngo rero nanjye mba ngomba kwitwararika mbazi neza ko bumvugana nabo bose atari ko bankunda
no icyo ngicyo kivuze nicyo urumva ikivuze nicyo ariko kuko mbese nabonye kanoti wanditse uvuga uti ushingiye ku byo nagize gutatu umaze kubona infomesheni gutyo byo kirantinyisha rimwe na rimwe hari ubwo natekereje no kubanza kuvugana n'umwami ndavuga ntoke ntacyo mvugana nawe reka mbanze kuvugana nawe rwose numve igitekerezo cyawe si ubwo rero nta kibazo birarangiye rwose nta kindi
nyiri ntuza reka tubirangize
tujye twivugira ibindi ni uko nguko
ibyo nta kibazo reka mubwire bwa burage ntabwo ndi umuntu mubi ariko mu bintu nanze nazinutswe nanze ubugome bwo muri efuperi n'abantu ba efuperi nanjye nayibayemo nagiye mu gisigara mfite imyaka 17 nakibayemo n'umwana ubugome bwose bwakozwe narabubonye bisobanura ngo nazinutswe burundu ndi mu bugande na nyakwigendera ingabire baduhaye amafaranga ndayanga ingabire namubwira amafaranga niyo yagiye azakugaruka yewe icyumvuzo cyanjye ntabwo ari amafaranga icyumvuzo cyanjye nuko tugira igihugu gifite amahoro kigendera ku mategeko cyubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu ibintu by'amafaranga yo gutanga amafaranga abantu bakagambanirana abantu bagahemukira abandi bishe mukuru wanjye bamugambaniye ntacyo yakoze bamwicira mu mujyi wa mwanza urugo aho dukomoka Tanzania nta gihe na kimwe zigira nkunda umuntu wo muri FPR n'umwe. FPR ni abagome n'abicanyi n'abajenosideri nk'abandi bose.
Ndabyumvise
kuvuga ngo rero bivuze ngo umuntu wese wagerageza gukinisha ubuzima bw'umuntu igihe nkabibona cyangwa nkabimenya ko uwo muntu arimo akinisha ubuzima bw'abantu nani Fred mbishoboye namwanika ku karubanda bakamumenya ubwo niyo ntwaro mfite, nta bundi bushobozi mfite. Ubushobozi mfite n'itangazamakuru, kandi ndashima Imana yuko muri uku kwezi kurangira nshyizeho na radiyo. Atari kuvuga ngo naka radiyo ka kenyeri, nzanagura radiyo isanzwe, radiyo nyaradiyo isanzwe. Ubwo ndabizi neza ko Imana yabimpayemo isezerano, nari ko nzabigeraho. Kandi abantu bose bakomeza gukora ubu bugome bamenye ko igihe kizagera tugataha, ibintu bakora bazabiryozwa. Nitumara gutaha mu gihugu tuzongera tubasange mu mahanga tuzabafata.
No, ibyo uvuga ni byo rwose.
Kuko ibintu ni ubugome, ni ubugome bukabije. Ni ukuvuga ngo ntabwo dushonimba amini. Amini twaramurwanyije isi ikamurwanya akavaho. Niba Gaddafi mu myaka 42 yaravuyeho, ubwo ashaka kumbwira yuko ko Paul ari igiti. Paul Fene ni Imana yo mu ijuru.
Nawe ejo azabaho rwose nk'uko ubivuze. Ahubwo jyewe cyatumye ngira gutyo kuko nanjye nk'uko ubivuze nanga inyangamugayo, nanga abantu banga u Rwanda, nanga abakozi b'ibibi cyangwa abantu bisha abantu bose. Urumva, niyo mpamvu no muri kino gihe mu mahanga mpari. Iyo nza kuba umuntu ufite indani ni ushaka amafaranga rwose mba naratashye kera nk'abandi, ariko ntabwo ari byo ntekereza. Sintekereza mu mafaranga, ntekereza kwishyira kwizana kw'abanyarwanda bose.
Amafaranga abari abantu batanga ntabwo araturuka mu misoro y'abanyarwanda.
Ya aho aturuka hose, ariko sinayakoze rwose. Umuntu akwiriye kuyirinda.
Ni ukuvuga ngo twari dukwiye gushaka igihugu aho kugira ngo dushake amafaranga.
Ya no, ibyo ni byo ngombwa.
Muri make rero, muri make amazina nkoresha yanjye ni ayo ngayo. Ubwo igihe cyose uzumva ko ari icyo wafashisha ubwo uzampamagara.
Icyo uvuze mbese igituma nagize mbere ni uko nzi yuko uri Lyon Majesi ririya rindi iry'ubanza rya Kinyarwanda ntabwo narindize.
Urumva abyere byose amazina ari kuri interinete, ntabwo ashobora kuba ariyo, ariko mu buryo yandikwa akaba atari bwo.
Aha, urumva ibyo mbese niyo mpamvu nabajije gutyo.
Ya ibyo ndabyumva.
Ya
ni ukuvuga ngo nuramuvugiza icyo ugezeho uzamubwira, nzahita nkohereza amazina nyayo.
Alright, ubwo nta kibazo.
Murakoze.
Okay, mugire ijoro ryiza kandi.
Murakoze.
Ya, bye.
Credit remaining.